Peace Giant, Eddie Boy again. Shine Entertainment, I Joseph on the beat. We burn them.
Man, mimi ya egal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wachu ya Himalaya.
Kadi naji wachu ni malaya.
Man, mimi ya egal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wachu ya Himalaya.
Kadi naji wachu ni malaya. Oh, what a classic love. Man, mimi ko iranda nyake pek. Mungkoto jomo kene giri gini wachu gire matiloyo. Kapira lo shire, ire milo ishinya. Kadi gibi ni bingi nyaki jeku sinti. Kapi sinti, shaygi wabi nwango. Bedu pe peri ngita miya rikini. Sawa jike nanga miti pedi ngita. Makani pe ingete miya leku traka. Kadi nindo, kadongo yu wanga gya.
Man, mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wachu ya Himalaya.
Kadi naji wachu ni malaya.
Man, mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wachu ya Himalaya.
Kadi naji wachu ni malaya.
Man, mimi ya baby ya etujo. Rekadi na ungi wesha moku ni pardo. Marwa wakudi kunu mungu pima pima ya. Sawa wenga miti bedyo ringeta. Inko andong wapeyangecha. Winjo lempadano binyayo akihia baby. Binyayo akihia. Mar mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wachu ya Himalaya.
Kadi naji wachu ni malaya.
Mar mimi ya egyal is so classy.
This love is so classy.
Kadi jomo kene wachu ya Himalaya.
Kadi naji wachu ni malaya.
You are my African queen, yeah. God created you so special for me. Okutuka wakata nangina noa kugol is recording part kum EMT shunya.
You my undercover love, baby. Love, baby. Me and you together forever. Together forever. Every day, every night, you my dream. Baby girl, I swear you my queen. Marwa wakudi kunu mungu pima pima ya. Sawa wenga miti bedyo ringeta. Inko andong wapeyangecha.
Kuma Keshi Galaxy, Oda Henry.
This love is so classy.
Achamangi ya senior boda. They just bar. Hadi naji wasu ni malaya.
Bidong wodu lobu, Far Bruno.
This love is so classy.
Save your big daddy, Ngoto Mujon.
Hadi naji wasu ni malaya.
Promoter nama for the battle.
This love is so classic.
Professor Dorombe Kungo, Ofoi Fundi.
Hadi naji wasu ni malaya.